unanifikisha baby kwenye kilele cha mapenzi na panapea napea sope dhamana wezi wanakungopea kungopewa ja ya utisipendane wanakushawishi na mane wanakau chizi kichwane waja ya utisipendane wanakushawishi na mane wanakau chizi kichwane niguse bibe hisia zangu ma umeni vibiti niguse bibe hisia zangu ma umeni vibiti touch me waniburuga na unomo na unomo nipeleke nipeleke show momo tajichanga nikupose mdomdo jina langu lianzisha geuko uo umetosha, umetosha, we no special for me. Kitu tisa, ila kumi ujichunge waja, yeah, utisipendane wanakushawishi na mane wanakau chizi kichwane waja, yeah, utisipendane wanakushawishi na mane wanakau chizi kichwane niguse bibe hisia zangu ma umeni vibiti niguse bibe hisia zangu ma umeni vibiti touch me niguse bibe hisia zangu ma umeni vibiti hisia zangu ma umenidhibiti touch me